Okay, what better more for question? We yeah. So look the kumamba. Ma kere o pora kiluliru.
Lube du pekere, kulu.
Kei tamu na bikere pi mani.
Iwang wang mo, kulu.
Ma kere o pora kiluliru.
Lube du pekere, kulu.
Kei tamu na bikere pi mani.
Iwang wang mo, kulu.
Kei ni a fung tera wai wia. Ana nen talu gina roma kere. Sumi properly, anen chalo ngata romo kere.
Mani ni mono biro ki blangom, mai mita tuka mula mule ngom. Abeka junge kori mere ni long, ini beru malaike tami poro ki bol. Loko di chuna gopa ma voli kere ni ina yei lei loi lobo eni nelu pilu wi. Gopa mogo ni kai pere ba jamu ni wenguna. Ate yu kuwa ma di dead. Hey, mani tami kai kwera o plan di pe. We ding ding ma. Abituaro me finos. Kono dogo to twai. Ma kom daro jui kan kori ma chalo pe gumi fok. Ndini mogo dogo to twai. Gini nge gin folle chi diri winyi ma dero ket.
I don't want peace. I want problems always.
Ma kere o pora ki luliru.
Lube di pe kere kulu.
Kei tamu na bi kere pi mani.
Iwang wang mo kulu.
Ma kere o pora ki luliru.
Lube di pe kere.
Kei tamu na bi kere pi mani.
Iwang wang mo.
Hey, ikiru jimi maka ki fere dano pe kwo. Ayinyo nyi kwe kulu panero kamo. Angeyo mere bi dek ki yamu kekem. Chagwake winyo nyi kamo. Neni kalu ini baby baby vomitui. Alu ini sweetie sweetie wearing in. Body nyi ma mit ma poru ateke di. Abori ni leng kari lir jalu bibi.
Chai.
Loko di chuna gopa ma voli kere ni ina yei leng loi lobo eni nelu pilu wi. Gopa mogo ni kai pere ba jamu ni wenguna. Ade yu kuwa ma di dead.
Hey.
Mani tami kai kwera o plan di pe. We ding ding ma. Itami kai kwera kulu babi niru. Abituaru me final. Ma kere o pore ki luliru.
Lube du pe kere kulu.
Kei tamu na bi kere pi mani.
Iwang wang mo kulu.
Pien. Ma kere o pore ki luliru.
Lube du pe kere kulu.
Kei tamu na bi kere pi mani.
Iwang wang mo kulu.
Eto in baba ni le. Mama ni bene le. O megi ni kilu megi ni wengi le.
Eto in.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr